Tēnā koe e te hoa e te tauira. Koe e ako nei I tō tātou reo rangatira. And welcome to this podcast. In the last podcast, in week 38, we learnt how to ask future tense why questions with heha e ai. To begin this week's podcast, Pāhorangi, podcast for Te Wiki Toru Te Kau Mā Iwa, week 39. Let's quickly learn how to ask why not. Putting the negative word kore into a why sentence structure should be familiar to you, especially after all your efforts during the past 2 weeks. Listen to these examples, e hoa. Heaha koe e haere ai. Why will you be going? Heaha koe e haere ai. Heaha koe e kore ai e haere. Why will you not be going? Heaha koe e kore ai e haere. Heaha koe e horoi ai I tōna waka. Why will you be washing his or her car? Heaha koe e horoi ai I tōna waka. Heaha koe e kore ai e horoi I tōna waka. Why will you not be washing his car? Heaha koe e kore ai e horoi I tōna waka. In the negative sentence structure, we use the negating word kore and place it between the e and the ai. The verb shifts to after the ai and is preceded by an e. Now it's time to learn an alternative passive sentence structure. You should now have a reasonable understanding of passives, these types of sentences. Kei te āwhina a rāwiri I a mere. Rāwiri is helping mere. Kei te āwhina tia a mere e rāwiri. Mere is being helped by rāwiri. Kāre a mere I te āwhina tia e rāwiri. Mere is not being helped by rāwiri. Let's listen to those again. Kei te āwhina a rāwiri I a mere. Kei te āwhina tia a mere e rāwiri. Kāore a mere I te āwhina tia e rāwiri. Don't forget the steps we need to take to turn an active sentence into a passive sentence. Always remember that the tense marker at the start of the sentence remains untouched. The e or ki drops out of the sentence, and an e is placed in front of the agent of the action. So step one, adjust the sentence from its original form, kei te āwhina a rāwiri I a mere, to this. Kei te āwhina tia a rāwiri I a mere. You have just pacified the verb or the action word āwhina. Kei te āwhina tia a rāwiri I a mere. That's step one. Step two, place an e in front of the agent of the action. Kei te āwhina tia e rāwiri I a mere. Kei te āwhina tia e rāwiri I a mere. Now that sentence is still grammatically incorrect. So step three, the final step, get rid of that e. Kei te āwhina tia e rāwiri a mere. Or, kei te āwhina tia a mere e rāwiri. Both of those sentences are grammatically correct. The new sentence you're going to learn follows the same rules as a passive sentence. Listen to these. I patua au e ia. He mea patu au e ia. I kainga e te tama te āporo. He mea kai te āporo e te tama. I tāhaingia taku tāre e mere. He mea tāhai taku tāre e mere. So here's what you need to know in order to use this alternative passive sentence properly. Only use this alternative structure for something that has already happened, i.e. its past tense. The two words he mea take the place of the e. The passive ending is removed from the verb or action word. The e stays where it is. Try these. I ko he te ngia rātou. E te kuia. Very good. He mea kohe te rātou e te kuia. I pikia e ia te rākau. Rawe. he mea piki e ia te rākau. And finally, i whakanuia tōna whakapōtaitanga e rātau. Ko ia kei a koe e hoa, he mea whakanui tōna whakapōtaitanga e rātau.